Iri Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi kandi no kuri radio Inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri radio yacu no kuri site yacu ariyo y3 radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mingisagala ka Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uyu munsi rero turi ku wa gatandatu, ni tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri mu 2020. Nk'uko mubimenyereye, buri wa gatandatu ni umunsi w'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Tubaha ijambo, tukabaha umwanya wo kutugezaho ibitekerezo, icyo mubonaho mutuye naho mugenda iwanya aho ngaho amakuru havugwa. Dore ko tuba twamaze iminsi 5 yose tubabwira ibivugwa hirya no hino ku isi. Abari umunsi rero wacu wo kubatega amatwi kugira ngo namwe mutubwire uko bimeze. Hagati ariko tunanyuzamo tukabashyiriramo indirimbo zigendanye n'ibihe tuba tugezemo.
Yeah.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Indirimbo Inuma ya Kizito Mihigo, umuhanzi w'umunyarwanda uherutse kwitaba Imana i Kigali mu Rwanda. Uyu munsi hakaba habereye imihango yo kumusezeraho bwa nyuma. Umuhanzi wagize uruhare rutari ruto mu muziki w'ikinyarwanda, mu bihangano by'ikinyarwanda no mu kwigisha amahoro n'ubwiyunge mu Rwanda. Ku murongo wa telefone rero dufite David Ikaze mu kiganiro muri sana. David, uranyumva? Birumvikana ko David atari hafi ya telefone ye. Reka twakire Abraham. Eh, David waje?
Nakumvaga nari ndiho nkuvugisha, ntiwumve?
Tuguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga ye.
Murakoze cyane, ntabwo twezerukanye. Bari barambyize barabaye benshi.
Ubu turavugana uri he?
Nk'ibisanzwe ndi Ngororero mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ahitwa kuri Mbuye.
Aho ngo Ingororero muratangaza iki?
Turaho nk'ibisanzwe turashimye, dore n'akavura kamaze kugwa.
Nuko rero uti urashaka ko tuguha ijambo mu kiganiro muri sanga, umwanya ni uwawe.
Murakoze cyane. Ndavuga ku nkuru ebyiri mwatugejejeho. Ndahera ku nkuru y'akababaro y'urupfu rwa Kizito Mihigo. Mboneraho no kwihanganisha umuryango we ndetse n'inshuti ze n'abandi bamukundaga. Ariko ngiye icyo ngarukaho, ntago nenda kuvuga uburyo ko yapfuye cyangwa se ngo mere nk'abandi bagiye bavuga byinshi bishake. Ariko njye ndanenga, ahubwo ndanenga abafashe urupfu rwa Kizito nk'iturufu cyangwa se bakabona nk'umwanya wo kwinigura ngo bamuvugeho ibyo bishakiye. Aho nabonye ko hari abantu bamwe bagiye amagambo nge ntakunze ndetse atari meza, nkaba nibazaho kugira ngo umuntu apfe abantu bifatanye n'abandi kubabara cyangwa se bihanganisha abasigaye, ahubwo bakabona umwanya wo kwivugira amagambo yabo. Urupfu rwambabaje cyane, nubwo Kizito nta byinshi nari muzi, ariko najyaga mubona ku mbuga nkoranyambaga nkumva n'indirimbo ze. Ngewe ku giti cyane navuga nti no kumureba byonyine ku ifoto nabonaga ari umugabo mwiza, nubwo yatarashaka ariko yari umusore mwiza kabisa, ubona ko no kumureba byari binyuze amaso. Dusa nyine uko byagenda kose, umuntu aba ari umuntu, iyo yatabarutse tuba tugomba kubabara. Gusa nyine nta kundi njye nabuze n'amagambo nabivugamo. Reka mvuge ahubwo kuri iriya nkuru yindi y'ejo y'iriya nama yabereye Gatuna ku mupaka. Mu by'ukuri nubwo wenda abanyarwanda cyangwa se n'abavandimwe b'Abagande bari biteze ko ejo uriya mupaka ukingurwa, kuba utarakinguye ntabwo navuga ngo ni uko wenda abayobozi bacu batifuza ko ukingurwa, ariko ikibazo cyaje nyine kugira ngo kiveho umuntu agomba kukirandurana n'imizi yacyo nge ndifuza ko kimwe n'abandi banyarwanda cyangwa n'abagande cyangwa se n'abandi bantu bifuza kuri umupaka wakingurwa n'ubu tegezanya bizeye nyine ira kuri kwezi bahaye Uganda ikabanza igakora ibyo igomba gukora yabirangiza nyine umupaka ugakingwa kandi ntekeza ko abayobozi bacu badukunda badushakiye ibidufitiye akamaro reka ko nabo nta nyungu bagira mu gukinga umupaka.
Nibyo David nkwibutsa yuko ba hari ibintu bumvikanyeho bakavuga ko bagomba kubanza kureba uko bimeze mu gihe cy'ukwezi kumwe hanyuma nyuma yo gutanga raporo kuri ibyo bintu mu minsi 15 bavuga ko umupaka uzafungurwa uko biri kose no gukomeza tugategereza tukareba aho bishya bishyira. Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi rya Amerika kereka niba nkuniganya ijambo.
Nari ngiye gusoza nyine nari ndiho nshima nyine ku ntambwe imaze guterwa kimwe n'abandi banyarwanda cyangwa n'abandi bantu nk'uko nabivuga reka tutegereze ikizavamo ariko njye ndahamya ntashidikanya ko ibintu biri kugenda bijya ku murongo. Murakoze cyane reka marira abandi umwanya.
Urakoze cyane ugire weekend nziza. Reka twakire na Abraham. Abraham uranyumva?
Ale
yego
ndakumva cyane.
Urahagana he muvandi?
Ale
uherereye he muvandi?
Ndi hano Bukoba Tanzania.
Amakuru ki muri Tanzania?
Tanzania turashima. Ndiko kushikiriza naho ku radio.
Yego.
Urupfu rwa Kizito Mihigo kweli rwarambabaga. Rwarambabaje yari umuntu nahora numvikiza imiziki yose nkashima imiziki yo kubaka imiziki y'urukundo. Halo
komeza
rero namwe abamenyesha makuru mudushikira kure. Halo
komeza ndakumva Abraham.
Mwagerageza katata mukaguma mukoze ubuvugizi tukamenya neza kubera urupfu rwe rwaratunguranye twese nitumenya icyo yoba yarazize kabisa kubera umuntu ari mu gasho ntiwavuga ngo yiyahuye hatabaye ukugerageza gukora neza bakatumi bakareba neza ko yiyahuye kubera je n'ubu gushika ubusi ndabyemera ko yiyahuye mu minsi itatu yonyine bari yari amaze afashe.
Ye birumvikana ko ibyo ari ibitekerezo byawe kandi ntekereza ko hari n'abandi mu bisangiye kuko ku mbuga nkoranyambaga barabivuga nk'uko nguko ubivuga ariko icyo tuzi ubu ngubu kugeza ubu nuko ibiro bishinzwe iperereza mu Rwanda byatangaje bwa mbere inkuru y'urupfu rwe byatangaje ko yasanze yiyahuye ariko binavuga yuko hatangiye iperereza kugira ngo barebe neza ibijyanye n'urupfu rwe. Kugeza ubu rero ibyo biro ntacyo bivugaho uretse ko hari n'abandi hirya no hino basabye ko habaho iperereza ryigenga ku bijyanye n'urupfu rwe ibyo bikaba bikiri aho ngaho. Naho rero kuva akubabaje ntekereza ko atari we wenyine kuko abantu benshi baragenda bagaragaza ko hari n'uwavuze mbere yabavuga ko ababajwe n'urupfu rwe birumvikana nakubwira ntiwihangane.
Murakoze.
Yego Abraham ugire umunsi mwiza.
Ugire umunsi mwiza ngaho muri Amerika.
Sawa sawa namwe mukomera aho muri Tanzania.
Sawa sawa.
Amara kuita hura kemera magasi yizimana mutware wa roho iyo nyuma niyo nziza niyo twese twimitse.
Radio Ijwi ry'America turacyumva indirimbo inuma ya nyakugendera Kizito Mihigo. Twakire Jean Baptiste Kaze mu kiganiro muri sanga.
Mirewe neza
mukomere.
Nibyo koko nirwa nibizi Jean Baptiste njyana Kigali Gikondo.
Yego.
Nanjye na igitekerezo narifite kuri iyo muri uyu muhanzi wacu Kizito Mihigo twakundaga tutari bakeya. Mu by'ukuri Kizito n'ubu hari umuntu nzi ataremera ko yapfuye kubera aracyumva ibihangano byiwe, arangiza kumva n'inkuru z'icana ijye nk'izo ngizo. Ariko ibyo mbabwiye mwe mudukorere nk'ubuvugizi muturebere nk'iperereza ry'ukuri tuvuge ati Kizito yishwe n'iki ngiki, n'ubu hari abantu rwose tutazi ikintu cyamwishe. Alo,
ndakumva.
Hagati aho ngaho sinzi nimba mu kuri poste nabonye muvuga ngo nk'ayo wacu tubabwire yenda n'amakuru kameze, sinzi nimba nagira nk'icyo mbisabira.
Ikomeza rwose turakumva.
Hari ahantu mu karere ka Gisagara, umurenge wa Kigembe, akagari Nirubona, umudugudu ni Gahara Nyonga. Ubuyobozi bw'akagari ndetse n'umurenge ndetse n'akarere bwazanyemo amashanyarazi. Ni byiza, abantu barayakoresha, bashyira ku muhanda ukoreshwa. Ahantu umuhanda ukoreshwa ubwo n'amamodoka na moto gusa. Muri karitsiye cyangwa mu midugudu kuko abantu bagenda batira mu midugudu ku maranje, hari ahantu hatarimo umuriro cyane cyane mu mudugudu wa Gahara Nyonga. Sinzi nimba mwadukorera ubuvugizi hagati y'ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bukareba ukuntu bwadufasha natwe muri uwo mudugudu tukabona amashanyarazi.
Ntekereza ko buriya inzego z'ubuyobozi bw'umudugudu zabivuze uko nibwira, zishobora kuba zarabibwiye inzego bishinzwe, bityo wenda akaba ari igihe cyo gutegereza Jean Baptiste.
Ni ukuvuga ngo aho hantu abantu bagerageje kwicanira n'umuriro uva ku rusengero rw'ahantu bita ADPR Rubona, ubundi abantu bagerageje kwikururira bishingiye amapoto bigura n'insinga, ubwo bamikoro make bari kubona za kashi pawa n'ibindi bikorwa yenda bashobora kuba bakwesitara inzu, ntabwo bigeze bavuga ngo dukoreshe umuriro w'amashanyarazi nk'uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame abiteganya ko buri muntu wese acane, yaba akize yaba ari umukene, hari kashi pawa zaje z'ubuntu dukora tukagenda twishyura. Ibyo byose nta muntu atabishoboye, ubwo nuko twabuze ayo mafoto ari isinga.
Yewe, ndakumva.
Kandi nakomeza mbashimira muri isanga mwashyizeho yenda n'abantu ba rubanda bugufi, sinzi nimba mwabaha nimero y'ubuntu bakazajya baterefonaho, noneho bo bakabiterefonera mukabakira. Hari nk'abantu baba badakoresha gukoresha nk'iri koranabuhanga, tuba twagiye hariya tukabona izi poste tugapostinga. Mubishoboye mwashyira n'iyo nimero, umuntu agafata nimero akazajya baterefona.
Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uduhaye. Iyo nimero ubundi kugeza ubu ngubu twari dufite nyine ya WhatsApp, ariko buriya mu minsi iri imbere nibikunda tuzayibaha. Turayifite ubundi ariko biba bihenze, mwebwe kuba mwaduterefona hano biba bihenze, niyo mpamvu duhitamo ko muduha nimero zanyu tukabihamagarira kugira ngo mubashe gutanga ibitekerezo byanyu nta birantega.
Ya ni byiza cyane, nakundaga kubona poste zanyu mwashyiramo nimero kuri amwe mwabidusabye, nategereza ko muvugisha nka Eva. Sinzi nimba mwanyemerera, hari umuntu yagize uruhare mu kumwungisha Ijwi rya Amerika.
Uwo ninde?
Uyo ni umuhungu mukunda kuvugisha bita Batiri Febre, aba mu Ruhango.
Batiri Febre ndamuzi, muzi kuri telefone.
Namushimiye cyane kandi ibyo yanegetse gukora ngenda nyigisha telefone pica hano na hano ca hano. Ndamushimiye cyane, nawe nzi ko bakurikiye gatanu kuri gatanu.
Urakoze cyane Jean Baptiste, igire umunsi mwiza.
Ntabwo mwanyemerera nkasubizaho nk'abantu batatu se?
Yewe data, uzi abantu bari ku murongo bategereje, bajoweri bari ku murongo, baruma bari ku murongo, ariko gira vuba wihuse.
Bagana reka nsuhuze umuntu bita Umuhoza ari mu Ruhango, ndetse n'umuntu wese yakunda Radio Sarusi, ni umusirimu wa Radio Sarusi, yumve ko Mico Myiza Igikondo musuhuje. Wize Umuremyi Eric nawe ari Igikondo, ndetse na Mwireka Bosi, bagubwe neza kandi barusheho gukunda Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Baptiste, umunsi mwiza.
Nawe ndabashimiye cyane.
Reka twakire na Joel.
Ndabumva.
Komera cyane Joel.
Komera Joseph Mutagoma.
Amakuru.
makuru ya ni Kigali ni meza kabisa kabora je kurwa utu akazuba nako karavuye kara
eh ni byiza ni byiza
ni byiza kabisa yena tuvugana ndantu nyine muri rusororo nane kabiri ntango ya muvandimwe wacu namba bajye ya Amerika bashizeho ikiganiro cyerekeye kwa ndi cyane no mose mose ho abashe kugira cyarambabaje cyane pe no ntayemera kumva ndi muri ya wacu yahuye umuntu w'umusari muri ya wemera Imana yo kubyakira twese bya ntishura byakira hama ikindi kintu ishobora
gushingura se byarangiye uvuyeyo bamaze gushingura
nge nagiye kwanaye no mu kazi hari abantu benshi nasize batarabayo ntibari bwabirangize neza kwanye ako nageze mutambayo kwanza mbrera no muri rusororo nyine umva hari hafi yanjye nonsanzwe nkora muri rusororo mba ni hafi yanjye ni hafi ni hafi kora aho bica muri kabuga
ye komeza ku ijambo hari icyo wenda kuvuga kindi
tuvuye ku ibyo bindi bintu nshima n'iyo nama yabaye ejo iratuna naho ntarahe no ejo ninjye natashe bwite tuvugishwe ijyame ikigo rya Amerika amakuru ya saa tanu ubundi niho nkunda kuyumva sinamenye imyanzuro ukuntu byagenze ariko iyo nama narayishimye cyane arayishimye ya myanzuro ni myiza cyane iyo ya perezida Paul Kagame ahuye na Museveni wa Uganda iriya myanzuro bya bintu twarabyishimiye cyane nk'abantu twari dusanzwe duhaye ibintu byinshi biva Uganda urabona byaranazamutse bimwe na bimwe kubera Uganda imipaka yafunze hari n'ibyo twabuze bya bintu rero ni byiza cyane ndabishima narabishima twarabyishimiye turetse nanjye twabyishimiye turi benshi
urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo rero reka tukwifurize weekend nziza
yego namwebwe ndabikurije umunsi mwiza
reka kwakire na Emmanuel
amahoro
Emmanuel
ndi mu karere ka Ruhango
amakuru iki mu Ruhango
urebye ni ibisanzwe ariko kuri ubu ngubu ndi kubarizwa mu mujyi wa Kigali nturuka aho bita irusororo
irusororo hari n'ibindi byahabereye twumvise byo gushyingura uriya muhanzi Kizito Mihigo
niwo muhango nari nagiye wari nagiye kumuherekeza
yego
uriya ni umuvandimwe uvuka Nyaruguru akaba yari inshuti y'urubyiruko ndetse n'abakuze ni ukumva ngo twe abangana nawe abiganye nawe twiganye ku ishuri hariya Nyaruguru ku ishuri ribanza amashuri abanza ya bica primeri hano mu Rwanda yakuze ari umugabo w'inyangamugayo uyu munsi nanone arinze ava mu mubiri akiri inyangamugayo gusa ikintu kitubabaza akenshi ni ukuba tutazi urupfu rwe tutazi uburyo yapfuye kuko ibivugwa ko yiyahuye biragoranye kubyumva twe nk'abamuje nk'ababanye nawe nk'abana bamukuriyeho nk'abana bamufashije icyitegererezo ndetse uyu munsi wa none abantu turi mu kigero nk'iki kugira ngo yitabye Imana si imyaka 38 hafi 39 kugira ngo turi mu gahinda ni uko burya ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda kandi ngo atakanye urubukozemo ariko ngo iyo bushyiranywe n'ake bahora
ngira ngo iyo ndirimbo nayo niyo aherutse gusohora ngira ngo niyo ya nyuma yasohoye mbere y'uko yitaba Imana
bo indirimbo zo nigeze kuzumva mbabarire
ari yitwa nyirubuko ari yitwa hatakanye urubukozemo naho nyirubuteruranywe n'ake bo ari cecekera nayo yarayi
yofure nkubwire shima yuko muri abantu mureba kure shima yuko muri abantu mugerageza mugafasha abaturage ariko urupfu rwa Kizito nimbe ko igise ko Rwanda nigise ko kubanyarwanda nigise ni nubu nyaje gukomeye umwanzara cyane cyangwa nabone cyo kugira cyo kumva ngo bwesha
komera komera ihangane Manuel birumvikana kandi byo uvuga nibyo
ihangana n'ubu buzima isi nimba hari icyo twakagombye kuzabaza Imana kuki Imana twakagombye kubaho ubutabazi bwayo kuri twe ndetse n'abandi hirya no hino ubu uyu munsi wa none buriya ntumenye ko buri buke uraryama ntumenye ko uri bubyuke urasinzira ntumenye ko uri bukanguke bitewe n'aho isi irimo kujya n'aho irimo kuva dusanga icyo nsaba Uwiteka nakoresha ubutabera bwe kuko ubw'abantu bwo ntibushoboka byose kugira ngo hashinzwe igihe gitoya umuvandimwe avuye mu buroko yaganirije abari urubyiruko abo yafashaga yigishaga muzika yagendereye ibigo byinshi by'abana b'imfubyi abana bireraga babonaga ubufasha kuri we yakoze ibishoboka byose no mu ndirimbo ze yari umuntu utagereranywa yari wa muntu utafita umuhutu nk'uko ayo moko akoreshwa sinatinya kubivuga cyangwa ngo umwite umututsi ahubwo yari umunyarwanda cyane yari umuntu utavangiye yari umuntu utabona ikindi kintu ugereranya nawe uretse gusa kuba ari marayika murinzi niwe nafata nka marayika murinzi wacu niwe nafata nk'icyitegererezo nk'intore mu rubyiruko niwe nafata nk'umunyarwanda uzi umunyarwanda icyo ari cyo uzi agaciro ko kuba ari umunyarwanda azi kuba ndi umunyarwanda ntacyo yari abaye pe ndakubwira ukuri yize mu gihugu cy'Ububiligi ahafite imiryango ahafite benshi bamufashaga ahafite byinshi byabashaga no kumufasha ariko kubera urukundo yakundaga igihugu cye afata iya mbere araza arataha aza mu Rwanda abamubyirukiyeho ababyirukanye nawe ntawamwishishaga ntawamwe nta niyo yagiraga ikibazo gusa ikimbabaza kimwe Joffre mufashe mumbabarire abantu bari gukoresha izina rye mu bya politiki abantu bari gukoresha izina rye bashaka kubaka izina ryabo bwite badufashe bihangane se nk'abagize ikibazo badufashe ye gukoresha ibyabaye
ndizera ko bakumva
cyazatera indi mbogamizi rebe twabuze umuntu twabuze intwari twabuze ingenzi mu muryango ariko bihangane ku kwitiriza ibindi bishyushya Imana niyo izaca urubanza kuko tuzi yuko izuka rizaba kandi azazuka mu bapfuye abasaba rwose n'abandi bari hirya no hino abayumva mu gihugu cy'u Rwanda mu Burundi mu Uganda Tanzania na Kenya n'ahandi hose rwose bavandimwe banyarwanda muri hirya no hino barya gukoresha izina ry'umuvandimwe wacu n'umukoresha mu nyungu zanyu kuko ntabwo abanyepolitiki bavuga nta cyiza cya politiki nta cyiza cy'abanyepolitiki mu Rwanda sindi umunyepolitiki ujyana bawe ariko agahinda dusigaranye jenoside yishe abantu miliyoni irenga Kizito ari mu barokotse jenoside papa we yarapfuye uko yapfuye turaruzi ababyeyi yasigaranye ni umukecuru na bashiki be umuvandi nigere yuko umuvandimwe wanjye nzamubona ku munsi w'umuzuko kandi nizere yuko Imana ishobora byose noyayo
Sihangane Manuel kandi urakoze kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi rya Amerika nizere ko abusabye ibyo basabye babyumvise kandi dukomeze tukwihanganishe wowe hamwe n'umuryango wa Kizito n'abandi bose muri rusange bafushije uwo muvandimwe wari umuhanzi ukomeye wari umuntu uharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda n'ubumwe nk'uko umaze kubivuga urakoze cyane ugire weekend nziza reka twakire na Arma amakuru Arma
ni mega buke
ikaze rero ku ijwi rya Amerika
murakoze
Duga ku ijambo
nashaka ko yego natanga uyu muhanzi w'umunyarwanda Kizito by'ukuri nanjye ndi mu bantu bababaye cyane byarambaye cyane kumva ko uyu muhanzi atagiheje kimwe kigiheje avuye mu buroko ariko wenda gahita apa n'ubu kugeza ubu ngubu nagiye nditemeranye n'abandi bantu buriya ngo yoba yari yahuriye ko nanjye ikintu kimwe wenda ngo ishuka yari yifiteho ngo niyo yarashoboye ko imuniza ayo ari yakoresha biriya byose turamenyereye nyakomeje mukuru hano mu Burundi turamenyereye turabizi ni ukuvuga yuko tumenyereye hanyuma nkagaruka hano mu Burundi abantu barabandanya twitwa ntawe uzi icyo bariko barazira mbega bazira iki bariko barazira iki ibyo bigenda bitorwa hirya no hino ibyo kuri ibi byariko guhagarara hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abantu babe mu mahoro none izi njyane za politiki zikagira bitera ibyo kuri bari bakwiye guhagarara bakabihagarika haraherutse kuba igitero muri Bujumbura Jare ejo bundi cy'abantu bashyika abantu 30 abantu 30 wenda bari bambaye impuzu zitandukanye za gisirikare z'igipolisi n'iz'igisivire ariko baca ku bapolisi naho zinganira n'abantu baho hariya nyine baravuga yuko bari abantu nyine bashobora kuba barakoresha ibyo kugira ngo bigendana n'ibi bya politiki ubona ushobora kumubwira ngo nuko niba barimo bera abantu 30 sibihiriza n'impoho ugashyiraho n'ipolisi ugenda wigamba ibyo si byo ibyo si ibyo niba reka politiki abari muri politiki bahiganwe bose bahiganwe atamwana n'ikinono hamusigwa hirya utsinda abandanye murakoze
urakoze cyane Yaruma ugire umunsi mwiza aho ngaho mu Burundi kandi ugize neza gusangira ibitekerezo byawe n'abumva ijwi rya Amerika reka twakire na Shumbusho Shumbusho uratwumva
mwire ndabumva
amakuru
banze kubashimira nawe cyane byose mutagomwa
urakoze cyane
buriya Manweri wo mu Ruhango hari ibintu byinshi bavuze nanjye nari kuvuga kuko abantu amwe bagenda bavuga ku bintu byinshi bakinjira no muri politiki cyane bakajya no gucyozanya batukana banagira icyo kwako babonye iryo turufu yo kujya ariko nihanganishije abakunzi buriya muhanzi n'abantuze bose n'abanyarwanda bose ariko bareke bamwe kugenda bapostinga banatukana banagira
noneho mwatumenyereje ko Burundi habonetse rura runani rw'amashyaka ane nabyo tubarishima kuko buriya bashyize hamwe nta kibananira utumenyesha n'uriya Nyanzwe yari yatutse uriya perezida wo mu Bugande ko nawe bamureka nabyo biba turategenda twerekana yerekana yuko nabo haba babanze kureba yuko akurikiranwa cyangwa kandi bakabisesengura mwongera mutumenyesha uburyo kiyoni irimo iravugurira Burundi ati mwafunguye bari abanyamakuru b'iwacu ba nabyo ni byiza kuko urumva ko n'amahanga nayo abakurikirana mwongera mutumenyesha buryo ki uriya Kenya irimo iranga kuzana abaturage bari mu Bushinwa kuko n'ubundi bashaka kubazana ugasanga n'ubundi iriya ndwara nayo bahise bayizana kandi iriya ndwara nayo ndabona irimo iratuma iteza ikibazo ku isi niyo mpamvu urabura ntabwo ari ukubanga ahubwo ni uko babona ari ukurengera abasigaye buriya kandi nanoze nera mishyikirano yo yabereka tuna nayo turi mu kwishima kuko turabona ko nyinshi bizabyara kandi kino nishima ni ukuntu buriya Buganda nabwo bwaretse bari abantu menya 13 bagashyiramo ariko n'abariya babiri bakoze biriya bitero buriya nabyo nibyerekana yuko nabo bazajya badufasha ku bintu byinshi kuko nabo iyo baberekanye buriya nabo barerekana yuko natwo baturi inyuma
ye urakoze cyane Shumbusho
kandi abashimiye cyane
umunsi mwiza weekend nziza
ndabakunda cyane rwose
urakoze cyane reka twakire Pascal Pascal uranyumva
ndabumva ibi bya Amerika
uherereye hehe Pascal
ndi Burundi
makuru cyangwa ngaho mu Burundi
amakuru hari amakuru yabaye muri Burundi abana bane b'abakobwa batiwe umwe yise umwana we yarangiye kuvuka ari ku ishuri bamushyiriye igifungo cyo guherayo Burundi abandi babiri bamufashije ku miguye umwana babasibira umugore w'imyaka 20
yego
hariho n'umukobwa ari mu myaka 18 nawe bakiri imyaka 5 yo kuguma mu gasho mbere yuko ategana na musigo kwigororero ry'abana. Iyindi nkuru ni kwihanganisha umuryango wa Kizito Mihigo hamwe n'abandi bakunzi bose b'uwo muhanzi yaririmba indirimbo z'Imana.
Aho mu Burundi yari akunzwe cyane?
Yari akunzwe cyane kuko yigeze no kuhaza muri 2001 mu Kirundo hari paruwasi yigeze kujya gutembereraho.
Urakoze cyane Pascal, ugire weekend nziza.
Ariko sinari bwaheze.
Nari numvise ucecetse ngira ngo urangije gutanga ibitekerezo byawe.
Ya, ibitekerezo byanjye birabandanya kuri ya muhanzi Kizito Mihigo.
Ngaho bandanya.
Ntunda cyane. Halo?
Bandanya ibitekerezo byawe.
Twamukunda, ariko twababaje no kumva bivuga ngo yiyahuriye mu gasho. Ikintu kitasobanukiye cyane ko ku mbuga nkoranyambaga hagenda haboneka amafoto bigaragaza yakubitse yabyinaguwe, ariko rero nta kuri twari byabona kuko ngira ngo nk'umuryango wa Kizito Mihigo washoboye kubona umurambo sikuri, ngira ngo hari icyo wari gitangaza ko niba by'ukuri yaba yiyahuye cyangwa aba yari yarakubiswe ibyuma cyangwa akabyombagurwa ku buryo bwo kwica umuntu. Hari aho usanga wabonye umurambo bishobora kugaragara mu mbuga bigahumuriza ababonye ariya makuru yo ku mbuga ngurukanabumenyi na rya tangazo ryashyizwe n'ibya muvugizi wa polisi y'u Rwanda. Amakuru yanjye yarayo.
Ye, urakoze cyane. Nibutse ko ibyo ari amashusho byo bigaragara nta n'umwe ushobora kubyemeza, kubera ko nk'uko wabyumvise hari abantu bakoresha bya ruriya rupfu ku nyungu zabo. Umuryango wa Kizito wanasabye yuko ibintu nk'ibyo ahubwo babihagarikira aho ngaho, bakabyita yuko ababikomeza baba bashinyagura. Reka dukomeze twumve indirimbo ya Kizito Mihigo.
Toza kongera kubana mu mahoro no mu buvandimwe dukesha ijuru. Singizwa mubyeyi wacu, singizwa wowe wahaye abantu ubumwe. Nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje n'abasazi. Singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi, tukwigiraho kubabarira no kwiyunga natwe. Nta mahoro twagira, ubutabera bushoboka, tutari kumwe na Mana y'ukuri. Kiriziya umuryango wawe, yamamaza ubuvandimwe mu bantu, yimakaza urukundo n'ineza y'Uhoraho. Imyaka ishize Kiliziya yakoze uwo murimo wayo mu bw
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Reka twakire Joseph ikaze mu kiganiro muri sana.
Yego yego, amahoro amahoro Jeffrey.
Yego, amakuru ki muvandi?
Ewe na kazu yaza rwose kubera akababaro ko nyakwigendera Kizito Mihigo, naho ubundi ahandi ho wenda muri rusange byagendaga.
Mukomere mukomere.
Yego rwose, burya birababaza cyane cyane nk'urupfu nka ruriya rutunguranye, umuntu atarwaye ngo umusure umurwaze, burya birababaza cyane. Rero nk'uriya ugiye rwose yari ingaragu byo n'agahinda karenze ukwemera.
Yewe nta rupfu, nta rupfu rwiza rubaho wagenda uri ingaragu, wagenda uri umwana, wagenda ukuze, iteka ntabwo bibuza abantu kubabara.
Yego cyane rwose, ariko nagahuma munwa nta wabona ukuntu abivuga. Dukuza nihanganisha umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Uyu muvandimwe wacu tuvuyemo, Imana imuhe iruhuko ridashira.
Urakoze cyane Joseph kuri ayo magambo yo kwihanganisha umuryango uvuze. Niba ntakwambuye ijambo rero, nakwifuriza weekend nziza.
Sawa sawa, twese tuyirye nturye.
Yego yego, umunsi mwiza. Reka twakire na Usabuwera Jean Claude.
Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye ku ijwi rya Amerika, kandi nsuhuje n'abaduteze amatwi aho bari hirya no hino ku isi yose.
Yego yego, natwe turagushimiye kuza ku ijwi rya Amerika.
Reka nanjye nihanganisha umuryango wa Kizito Mihigo, nihanganisha inshuti ze zose aho ziri hirya no hino, by'umwihariko nihanganisha abantu benshi twabanye igihe kitari gitoya muri gereza, cyane cyane abo babana bahitwa Texas.
Nawe se, nawe wigeze, nawe wigeze gufungwaho?
Twarafunganywe, twabanye imyaka itari munsi y'itatu n'igice.
None se ko numva uvuze Texas, bwo bigenda bitenze ko Texas ari hano no mu buroko, harimo Texas yaho?
No mu buroko aho twabanje kuba muri gereza nkuru ya Kigali hari umudugudu witwaga Texas.
Muri gereza ya Kigali habagamo Texas?
Kuko twarayitiriye Texas, hari hari yitwa Texas, ari naho yabanje gutura kica.
Ubwo se byaterwaga n'iki kuhaha iryo zina?
Nk'ahandi ntekereza mu magereza abagiye hari baringari, harimo abaturage batatu benshi batandukanye muri buri gace, rero bagenda nk'iterwa imisozi cyangwa se n'utundi duce two hirya no hino mu gihugu cyangwa se no hirya no hino ku isi, nk'uko nguko Texas rero no mudugutu umwe muyari n'imbere ari naho kitwa Migo yabanje gutora kinjira mbere yuko twiri muri rugumagerageza.
Komeza.
Nige zimagerageza rero ho twatuye mu cyumba kitwaga indangamirwa. Nawe reka mihangane cyo twize nabo babanye umunsi ku munsi. Mihanganike nanone abaririmbyi bagiye baririmbana nawe mu buzima bwa buri munsi, bamuzi neza, baganiraga nawe, basangiraga nawe, bigishaga kuririmba. Abantu benshi baramuzi icyo babanye umunsi ku munsi. Abo bose mbashije kubafata mu mugongo ku munsi nk'uyu nguyu, abo bari bose bakomeza kwihangana.
Ariko Jean Claude, sa n'utubwira ubuzima bwa Kizito muri gereza, kuko uri umwe mu bantu babanye nawe kandi ntibyoroshye kugira ngo haboneke umuntu wabibwira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Sa n'utubwira ubuzima bwe muri gereza, uko ibyo yakoraga, uko mwari mubanye mu magambo arambuye.
Ibyo ndabibabwira kuko ndanamuzi cyane, twabanye igihe kitari munsi y'imyaka itatu. Kizito ni umugabo wari utuje, wakundaga abantu bose, wicishaga bugufi cyane, agateze amatwi buri wese uje mugana, ushaka kuganira nawe ntawe n'umwe yigeze abona uyu mwanya. Yarakwakiraga, akagutega amatwi mukaganira, akaguha ibisubizo by'umwihariko. Noneho dore ko ahantu muri gereza nk'abi abenshi baba bakeneye ibyo kurya, ibyo kwambara, Kizito ni umwe mu bantu bagaragaje kwishanisha na buri wese cyane, haba mu gusangira, haba mu gutanga ubufasha bukenewe ubwo ari bwo bwose, dore ko hari abantu benshi baba bakeneye ubufasha. Ndabyibuka cyane buri wa gatanu iyo habaga abayesu wa rusange, abantu batari munsi y'icumi byibuze bagombaga kujya ku mafunguro yabaga yagemuriwe Kizito. Wasangaga mu masaha y'umugoroba hari benshi bafite randevu bagomba gufata ku ngemo Kizito agemuriwe. N'uyu munsi wa none benshi bateze amatwi, baba bana bakiri muri gereza, baba n'abatashe, barabyibuka cyane kandi baramuzirikana. Hanyuma ikindi kintu Kizito yakundaga kuririmba, hari korari eshatu zitandukanye, imwe muri zo nibuka harimo Christos Mitsuki, harimo Inda Gimuva, nibuka amazina yazo neza. Muri Kiliziya Gatolika harimo izo korari eshatu. Ngira ngo yagiraga igihe buri korari ajya kwifasha kurepeta, bagakinamo indirimbo zabo mu byuma akabacurangira. Imwe muri zo yabagize igitaramo akajya kwifasha gucuranga no kuririmba. Ntabwo Kizito yigeze yicara muri gereza igihe cyose abayemo, yararirimbaga yifatanyaga n'abaturage bose. Nuko Kizito nibwo buzima abayemo. Ubu ndatekereza ko benshi bafite agahinda kenshi, cyane cyane kubera ko bamuzi neza kandi yagiye abaha umwanya uhagije wo kuganira nabo no gusangira nabo ibitekerezo.
Jean Claude, urakoze cyane, ugire weekend nziza.
Yego, murakoze cyane, namwe ndabashimiye.
Reka twakire na Richard. Makuru Rishara. Ntabwo nkumva neza, ariko telefone yawe irimo agasaku. Nuko igitekerezo cyawe.
Era de la curiosidad de estar con un grupo de personas que se llegó.
Wowe uri mu Burundi hariye cyangwa uri mu Rwanda? Aho ngaho mu Burundi naho abantu benshi babajwe n'urupfu rwe. Ariko rero telefone yawe ntabwo imeze neza. Niba hari igitekerezo ufite, nyarutsa kugira ngo tuve ku murongo. Telefone yawe ndumva wagira ngo yarwaye ibicurane. Yego Richard, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho ngaho mu Burundi. Yego. Twakire na Jean Claude Ngoboka.
Karame.
Ramba muvandi.
Ramba papa wanjye.
Amakuru.
Amakuru ni meza, iminsi myinshi.
Yee, iminsi yariciyeho da.
Ewa, nishimiye ko nongeye kukuvugisha kabisa.
Nanjye ndaryohewe cyane.
Ewa, na kabisa, ubu ngubu ndi kumva nengeye bibiri cumi.
Ngaho tereka hano rero ayo makuru uzaniye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Ewa, ubwo rero koko bisanzwe ni wa mukunzi waba utajya ukubagana ukuraho urushinge. Ngo Kasar Claude ubwo ni mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Gashanda ho mu kagari ka Cyangwa mu mudugudu Rema ya mbere. By'umwihariko reka mbanze nshimira Ijwi rya Amerika uburyo idahwema kutuzirikana nk'abakunzi bayo kugira ngo tubashe gusangiza abavandimwe bari hirya no hino ku isi ibiba biri muri karitsiye iwacu. Ni ikintu cyiza cyane.
Urakoze cyane, natwe turashimira abadukurikira bose aho bava bakagera.
Ubu rero hano mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma ni ukuvuga ngo ubungubu turi ku isizoni y'ibigori bita hybride. Urabona rwose ko abaturage bishimiye kuba bejeje umusaruro uhagije, ahubwo ikintu baba bari gusaba bitewe n'uko barahinze bagashoramo amafaranga menshi ndetse bakabasha no kubona umusaruro, baba bari gusaba icyo bita isoko kugira ngo wa musaruro wabo utazapfa ubusa, bazabone abashoramari cyangwa abaguzi babaha ku giciro gishimishije kugira ngo bagaruze amafaranga abone ukuntu bongera guhinga neza cyane badahombye.
Yego.
Ngo mbikubwiye wenda unyarutse ndukahariya nibwo wabyibonera twejeje hybride ku buryo buhagije rwose. Ikindi rero ni uko n'ubundi murenge wacu wa Gashanda tuba dufite abayobozi badukurikira umunsi ku munsi. Ubu noneho hari igikorwa cyatangiye gukorwa muri iyi minsi aho bari bagiye gutangira kubakira abatishoboye bagera kuri 15 batari bafite aho baba. Ubu bagiye kubazamurira amazu, noneho ayo mazu bazayabashyiremo ameze neza anasakaye. Urukumva ko ari igikorwa cyiza cyane kiri kubera hano muri uyu murenge wa Gashanda.
Urakoze cyane Jean Claude Ngoboka.
Ikindi nabatangariza noneho akandi gashya twabonye rwose shimira.
Nyarutsa dushigaje iminota mike.
Nuko amashuri y'abanyeshuri bigagamo yari akiri make. Ariko ubu twabonye umugisha banki y'isi igiye kubaka amashuri ku bigo bibiri biri hano mu murenge wa Gashanda, aricyo ari ikigo cya Bitare n'ikigo cya Munege. Imirimo yo kubaka igiye gutangira muri iyi minsi, ubwo uri kumva nakongera kwiga ari ubushishike bwinshi mu ishuri.
Yego Claude, urakoze cyane kuri ayo makuru meza utugejejeho yo ku murenge wa Gashanda. Mukomere cyane kandi mukomeze gutera imbere, mugire na weekend nziza.
Nawe ugire weekend nziza kandi n'umuryango wawe Imana iguhe umugisha kuba umvugishije rwose.
Twese muvandi, twakire na Emmanuel. Emmanuel uranyumva?
Ndakumva neza.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye hehe?
Nerereye mu karere ka Muhanga mu Rwanda.
Igitekerezo cyawe?
Turabakunda cyane.
Urakoze cyane, natwe nuko buriya umuhanzi ati ujye ukunda ugukunda.
Yego.
Emmanuel komeza, icyo ushaka kugeza ku bateze amatwi Ijwi rya Amerika? Emmanuel ntabwo twumva. Emmanuel uranyumva? Komeza. Emmanuel ntago tumwumva, reka twakire Muhire.
La?
Amakuru Muhire.
Ni meza cyane.
Uherereye he?
I Kigali Nyamirambo, ariko mvuka muri Ngororero.
Igitekerezo cyawe Muhire.
Igitekerezo cyanjye ni urupfu rwa Kizito kabisa, urwo rwatubabaje.
Mukomere.
Uko byakira byarananiye, ndamwibuka nubwo namuzi isura ku isura, amaso ku maso, ariko ndamwibuka nkarira. Iyo umubonye ku mafoto ndarira.
Pole sana, komera.
Kwihangana byanze kabisa, ni agahinda gusa turimo. neza cereka watubwira neza urupfu yapfuye ubujyo byagenze nuko turabana babana niko buriya imana niyibizi buriya ariko twiza yuko yaruhukiye mu ijima ari kumwe n'imana
reka tubyizere gutyo muhire kandi nkubwire ngo komera ndetse nongere kwihanganisha abakunzi b'umuhanzi Kizito Mihigo n'umuryango we wose ugire weekend nziza
urakoze kandi nawe nkundira duce cyane nkunda kwitwikirana murakoze mugire ibiganiro byiza
ye twese tubonereho rero gushimira mwe mwese twari kumwe muri icyo kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ku wa gatandatu nshimire hariya ku buhanga bw'ibyuma Peter Handley na Fatuari Maskarara wamfashije kwakira ama telefone yanyu abagize ibyago mukomere mwihangane abari mu birori kandi namwe mukomeze kumererwa neza Kizito Mihigo yakwigendera Kizito Mihigo ati uzaba intwari kuri mikro ari kumwe na Jeffrey Mutagoma
notre modèle d'humilité qui nous conduit sur le chemin de sainteté. Dans notre église catholique, notre famille qui nous unit, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a la vie. Le pape François, nous prions pour toi, reste le dans notre unité, nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe dans notre unité, nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs. Pape François, notre témoin de charité, il est devant, vers le terrain des démunis, envers les pauvres et les oubliés. Le pape François, il est devant, il leur apporte l'esprit de force, la paix profonde qui vient de Dieu. Par sa présence et son message, Dieu est vivant, il est parmi nous. Pape François, nous prions.